Yesu, Roma mejo, ngaibo tiera upapaka, Yesu galama. Hakuna baba nafana na wewe Bwana, Mwokozi. Hakuna baba nafana na wewe Yawe, Jehova. Siwezi fanya kitu chochote. Niko mbele zako Bwana, kusifu na kukuabudu.
Bila wewe Bwana, ningekuwa wapi? Asanti Yesu, asanti Bwana.
Kuna baba nafana na wewe Bwana, Mwokozi. Hakuna baba nafana na wewe Yawe, Jehova. Nafana na wewe Bwana, Mwokozi. Hakuna baba nafana na wewe Yawe, Jehova.
Yesu, papaya, chobone muroni kosi. Mami bore nipikore cho Yesu, papa, eyalama.
No other God like you, no father like you.
Thank you, Jesus. I'm new creation. You changed my past. I'm no longer a slave, dwelling in the house of God. I'm called a prince. No like God like you. I am a new creation. The future is bright, looking back not. I am ready to follow you, Jesus. Never give up in life, because the future is bright. God has a good plan. Plans to prosper us, not to destroy us. Thank you, Jesus, for the salvation. Mankind was saved by the precious blood of Jesus.
Hakuna baba nafana na wewe Bwana, Mwokozi. Hakuna baba nafana na wewe Yawe, Jehova. Hakuna baba nafana na wewe Bwana, Mwokozi. Hakuna baba nafana na wewe Yawe, Jehova.